Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah.
My name is Chile One.
I want sense.
African real body skill.
Choche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse, nangu baponte. Tawamone vyombona, akasembe pakume yanse na yonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama wana tule ipuma, mule kutampa fifitu kwa kusuma. Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama wana tule ipuma, mule kutampa fifitu kwa kusuma. Twalibelela, twalibelela, twalibelela. Twalibelelo tutuwaikala. Vale ke nanguwa ponte, ni owa ishiwefyo naba naba sonte. Nanguwa wata pali ponse, daba monense kotuipe la yonse. Wakula joro mafetewa, tafya kapopo tuwaliva kale mupawa. Ugule kanadi ashiria tuchapa, ntuichite mikoche suchari valulanga flower. Oke nanguna left, tulampwesha right, fintu fiaba na right. Jano busu matamofula maeki, twali lilo kundesha noti kunyata pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chile ule, chakula kusebanya fya pali ponse. Nishita yonse, nangu baponte, tabamone pyombona, akasembe pakube yanse na yonse. Apali ponse.
Wadzia, muti mefio karipanga taudinia. Nangufiko senshiku watapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapakokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wate fiofio na iluka. Bafuwa hatuka ilete koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikaleza pamono manputa sanda. Pakobu shikutu kaleka na kumanda.
Ichoche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse, nangu baponte. Tawamone pyombona, akasembe pakube yanse na yonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama wana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama wana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibelela, walibelela, walibelela.
Give my shoots.
Twalibelelo tutuwaikala. Rich dollar kwa chini la bombwe. African real badness skill. Deborah,
I need someone to miss the eye. We can offer the money. I hear that.
Ela, 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 wise 21.
Exclusive from ZambianTunes.com.